on point. Another classic movement.
Ini J Bros Studios Production.
Mr. Somebody.
Eno pachipanda leo senka waila kumkama pa mkoshi. Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashema.
Satana uko wadiabwa.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa. Satana uko tulivana bakwalese. Fimano fya buloshi kuno tekwesha. Ntimu takatifu shikofu nda pepesha. Holy Ghost fire ni nebo mbepesha. U God bless no money can case. Akawele na nebo kaikaka sentensi. Shetani tawa kwa tana sitansi. Pela kwa mchinji ipele distansi. Afla katiabla na jombo ni nkaka. Tumuponde lelo yu makaka. Pakale kele kwe mwefionze akaka. Shabasha basha
papuka kakaka.
Walenga na salika mundimi. Bechampi siye tefo you can see me. From now on you a jumpy silly. Ufunye posimano fya kumbwesha kumushiri. Kono pachibanda leo senka waila kumkama pa mkoshi. Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashema.
Satana uko wadiabwa.
Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa.
Awafi wanda wonse na wadiabwa. Rap sango mana nomba tapwa. Wafuwa feka leva lionze wampwa ni fwapa. Ni mufolesha satana fwapa. Kaka jombo nomba tumuponde. Wise weka siya tumupondi. Fresh off ngesa vimupondi. Nava rusha nava papa fieponi. Kesa muna panolo nava koveka. Break in kwati nava toveka. Wadi talalapa kwati nava komeka. Bachila isa fe wino nomba nava koneka. Tayari punchline yari kwempa. Ele miapa nomba nari kwempa. Satana na imapa na matempa. Basla itemu nove woi nari kwempa.
Kumkama pa mkoshi. Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashema.
Satana uko wadiabwa.
Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa.
Bakanta shanga na mamukofi.
Mayenai
Mafaya felion sendi mtozi. Paliandi life nechita survive. Kabo fabuino wa satana uko.
Bala pende nde itinta kumusambo. Basatana wale don sentambo. Wale pona kwenye movie komedi wandambo.
Wachipapoleza lambika wachambasu.
Wachambasu.
Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashema.
Satana
uko wadiabwa. Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
Yeah.
Tumuponde satana.
For J Bros Music Movement Promotions, baby.
Lobby exclusive.
Yeah, yeah. Provo to land in a moon in me.
Yeah,
yeah. As a go at your
boy.
Managers in the building. Commander FK, Major Zambia, the UK Plus, KOP Master Sensor, Best Coast to Atasha, in my corner Kualasha. The Bambi, the Bambi, Bastipu, we got another one. We feel good.